insizwa zevangela zize nayikhumbula insizwa ezifake ibhantshi elinesilithi zithi mazithi kube kuphepha oluphepha zikho